konna ate matarambi oh kwa no sembelo la ve ulire echinumyo mutima kochimanye ewinuma nonna kubimanye siri muranyi tobana rana samani siga ina siri muyombi tobana yomba nabakwaneyo mukwana sigara ntunula era nze sigara ndoza jomutima mo ulituka ne musalako omutufu mukwano nkwangala biriyo natigwa nmekanye obudde obugabira ne bali abatayina biseera baliwo okutwala mabebi nzoleke nkabe bobasanyuke mukwano nkusaba nkwatako omanyi mujja mpulira munda munda olindeka teka obulumi bwe mpulira bulintuuka ku mutima tunulako ku maaso gwetogalaba kayayana kyokka tegwe gesunga yagamba kimu tyagenda newe mpulira kyowulira kyempulira ne muze I give you love, you give me love. Enjagala kubeera nga woli buli kimu tukimale nawe omukwano tukukolenze nawe baby I give you love, you give me all of you. We bulamu wange, baby, yengwe. Mukwano nkusaba nkwatako. Omanyi mujja mpulira munda, munda. Olindeka, teka. Obulumi bwe mpulira, bulintuuka ku mutima. Mukwano nkusaba nkwatako. Omanyi mujja mpulira munda, munda. Olindeka, teka. Obulumi bwe mpulira, bulintuuka ku mutima.